abati tu na nyomana kila siku kwangu kama siku kuu na pambana na tafuta do nili koshero ni kipoze ko if you know you know na tafuta do nili koshero ni kipoze ko if you know you know kwani
tunashiba moja acha kujibana kiwala uliwe na choibana tunashiba moja acha kujibana kiwala
shadow.